The Mathic.
Sound spa.
Aba.
Akakadada na kazimia. Akakabinti katam tam. Kashori nitaka chumbia yani kanabidi kako bam bam laini laini akinishika uroto uroto hanipi vya baini anipa vitu vya moto vya moto.
Babito na vile tukifanya opa
anavyotembea kwa mikogo wanajigonga paka vigogo akipendeza sio kidogo akipita lazima wageuze visogo. I don't need nobody else na nitamng'ang'ania hata wani best wanigaragaze.
My body, my soul.
My body, my soul.
I don't need nobody. Where many ways I